Isifundo 78. UJesu ushumayela ngombuzo. Ngokushesha ngemva kokubhabhathizwa kwakhe, uJesu waqala ukushumayela. Umbuso kaNkulunkulu ususondele. Abafundi babemlandela njengoba ehamba eGalile naseJudiya. Lapho uJesu ebuyele eNazaretha, wangena esinagogeni, wavula umqulu kaIsaya, wawufunda ngokuzwakalayo. UJehova umnike umoya ongcwele ukuze ngishumayele izindaba ezinhle. Kwakusho ukuthini lokho? Kwakusho ukuthi nakuba abantu babefuna ukubona uJesu enze izimangaliso, isizathu esiyinhloko sokubathola umoya ongcwele kwakuwukushumayela izindaba ezinhle. Wabe setshela izilaleli zakhe. Namuhla lesi siprofetho sigcwalisekile. Esuka lapho, uJesu waya olwandle lwaseGalile, lapho ahlangana khona nabafundi bakhe abane ababengabadubi. Wathi kubo, "Wozani nihambe nami, ngizonenza nibe abadubi babantu." KwakunguPetro, uAndrea, uJakobe noJohane. Balishiya ngokusheshe ibhizinisi labo lokudoba, bamlandela. Balihamba lonke laseGalile, beshumayela ngombuso kaJehova. Bashumayela emasinagogeni, ezimakethe, nasemigwaqweni. Kwakukhona isixuku sabantu esasiloku sibalandela. Izindaba ngoJesu zasakazeka kuyo yonke indawo, ngisho naseSiriya. Ngokuhamba kwesikhathi, uJesu wanika abanye kubalandeli bakhe amandla okwelapha abagulayo nawokuxosha amadimoni. Abanye babehamba naye njengoba eshumayela esuka kwelinye idolobha eya kwelinye engena nasemizini. Abesifazane abathile abathembekile abanjengoMaria Magdalena, uJoana, uSuzana nabanye babenakekela izidingo zikaJesu nabalandeli bakhe. Ngemva kokuqeqesha abafundi bakhe, uJesu wabathuma ukuba bayoshumayela. Njengoba benqamula lonke iGalile, baningi abanye ababa abafundi futhi babhabhathizwa. Baningi ababefuna ukuba abafundi, kangangokuthi uJesu wabafanisa nensimu esilungele ukuvunwa. Wathi, "Thandazani kuJehova ukuba alethe ezinye izisebenzi ukuze zivune emasimini." Kamuva, wakhetha bangu-70 kubafundi bakhe futhi wabathuma ngababili ukuba bayoshumayela kulo lonke laseJudiya. Bafundisa zonke inhlobo zabantu ngombuso. Abafundi babuya bejabule futhi befuna ukutshela uJesu izinto ezazenzekile. Ayikho into uDevil ayengayenza ukuze avimbe umsebenzi wokushumayela. UJesu waqinisekisa ukuthi abafundi bakhe bazoqhubeka nalo msebenzi obalulekile ngisho noma esebuyele ezulwini. Wathi kubo, "Shumayelani izindaba ezinhle kuwo wonke umhlaba. Nifundise abantu izwi likaNkulunkulu futhi nibabhabhathize. Nakwamanye amadolobha kumelwe ngishumayele izindaba ezinhle zombuso kaNkulunkulu ngoba ngathunyelwa lokho." Luka 4:43. Imibuzo. UJesu wabanika muphi umsebenzi abafundi bakhe? Abafundi babezizwa kanjani ngomsebenzi wabo? Matthew 4:17-25, Nesahluko 9:35-38, Nesahluko 28:19-20, Mark 1:14-20, Luka 4:14-21, Nesahluko 8:1-3, Nesahluko 10:1-22.